Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubusanzwe mutwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda, ariko mukomeza kutwihanganira ikibazo cyari cyakemuka neza. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Ababishoboye kandi mudusangiye ku rubuga rwa internet kuri www.radiotv.com. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe na Eugenia Mukankosi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi. Mukanya ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima. Turaza kuvuga ku ndwara z'inzoka zo mu nda no ku ndwara ya bilharziose, ku buryo bw'umwihariko indwara ikunze kugaragara ku bantu baturiye ibisanga. Ikaze mwese rero kuri radio yanyu, dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Mwese muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitakara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongere mpa ikaze mwese. Nkuko nabivuze dutangira ikiganiro cy'uyu munsi, kiraza kuvuga ku ndwara z'inzoka no ku ndwara ya bilharziose ku buryo bw'umwihariko. Nabwiye ko ari indwara ikunze kugaragara mu bantu baturiye ibishanga cyangwa se umwonga mu Kirundi. Twigeze rero kubaganirira kuri gahunda nshya zo kurandura indwara z'inzoka na bilharziose mu Rwanda, aho umutumirwa yadusobanuriye ko umuturage hazagomba kuba ipfundo ryo kurandura izi ndwara. Iyi gahunda rero igeze he, n'ubuhe buryo twakoresha kugira ngo twirinde inzoka zo mu nda, ni gute rero twafatanyiriza hamwe mu kurwanya izo ndwara. Ibi hamwe ibi n'ibindi bibazo muza namwe kubaza, turaza kubigeza ku batumirwa bacu. Turacyarimo kubashakisha ku murongo wa telefone, tuzere ko tubabona mu kanya. Mugume rero hafi ya radio yanyu, turaza kubaha umwanya nk'uko bisanzwe mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo. Mukomeze kuduha telefone zanyu tuze kubahamagara. Telefoni yacu ya WhatsApp mwifashisha ni kubanza akamenyetso ko guteranya 1202-44-1993. Ntimwiheze rero, ni radio yanyu. Abatumirwa bacu turaza kubabwira mu kanya tumaze kubabona ku murongo wa telefone. Mwe mwihanganye gato. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima nkuko nabibabwiye mu kanya rero abatumirwa bacu twa tukirimo kubashaka kuri telefone ariko umwe arabonetse muri uyu mwanya ni bwana Jean Bosco Mbonigaba no umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'indwara zindiririzi ni mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda bwana Jean Bosco muraho neza
Ndaneza njene muraho
ndagushimiye cyane kuba mfasha kakanya nzi ko mwari muri mu kandi kazi gakomeye ariko kuba mutwihanganiye muka va mu byo mwari muri mu mukaza kutuganirira nabyo ni kintu cyiza cyane tukwiye kubashimira.
Murakoze cyane ahubwo ni ku by'inyungu zacu twese muri rusange neza nyirwa muri rusange kubera ko ikiganiro cyari kinini cyane kuko ubutumwa bujyanye no ku n'indwara rero ukeneye kugera kuri buri wese kugira ngo twese hamwe dufatanyije hamwe kuzirwanya no kuzirinda kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu. Murakoze cyane kuri iki kiganiro.
Nari maze kubivuga rero mu kanya mbere y'uko muza ku murongo wa telefone mvuga ko tuganira nyine ku byerekeranye n'indwara z'inzoka zo mu nda na bilharziose ku buryo bw'umwihariko indwara ikunze kugaragara ku bantu baturiye ibishanga cyangwa se umwonga nk'uko bavuga mu Kirundi ubushize twaganiriye ku buryo bwo kurandura izo ndwara z'inzoka na bihaviyoze ku buryo bw'umwe hariko nyine aho mwatubwiraga ko umuturage azaba ipfundo ryo kurandura izi ndwara ubu rero nagira ngo mbere y'uko mutubwiraho iyo gahunda igeze banze mwongere mudusobanurire bihaviyoze icyari cyo
Jeanine murakoze cyane ku kibazo cyiza twatangiye twisobanurira abakunzi b'iri Amerika ibijyanye n'iyo ndwara indwara n'indwara iterwa n'indirizi ikaba akenshi ikunze kwandurira mu bishanga cyangwa se mu mazi adatemba nk'ibiyaga cyane cyane bitewe n'uko aba yandujwe n'abantu bita inkoko gasozi ibyo rero umuntu yabasha kujya muri ayo mazi atafite inkweto cyangwa se abasha guhinga mu bishanga atambaye inkweto zabugenewe bigatuma twa dukoko tumwinjira mu ruhu hanyuma tukagenda tukaba indwara iyo n'ibizi rero bigatura mu miyoboro y'amaraso iri hafi y'amara ku buryo ingabo n'ingabo ariho bitura hanyuma bikaba binatera n'amagi igihe kirekire ku buryo amagi agenda rimwe na rimwe akazenguruka mu maraso akagenda akajya mu bice n'ibice by'umubiri nk'umwijima n'ahandi kugira ngo igihe gishobora kugira ubwo ayo magi ajya mu bwonko bityo rero akaba ari indwara mbi kuri twavuga ko izahabwa ubuzima bw'uyirwaye.
Iyi ni indwara yadutse vuba ni indwara yari isanzweho aya magi muravuga ko atembera mu mubiri iyo amaze kuvamo avamo inzoka nk'irisanzwe umuntu akayituma ikajya hanze akayibona ko kera twumvaga bavuga za skariesi za runwa ngo tenia n'izindi iyi ngi ntabwo yari ikunze kuvugwa.
Murakoze cyane Jeanine mu by'ukuri ntabwo yakunze kuvugwa cyane kuko murumva ntabwo iboneka ahantu hose nk'uko za runwa ziboneka ahantu hose cyane cyane iyo zikunze kuboneka nko kutavuga mu bishanga mu biyaga ahantu hamaze gutemba mu by'ukuri iyi ndwara yari inahari no mu gihe cya kera imyaka za 70 bigaragara ko hanyuma icyo yatangwaga muri bya bice byegereye ikivu ku buryo hanyuma umuntu yari yambwira ko yagendaga kuri moto atangiye nyine ku bantu baturiye icyo kiyaga muri izo nshe zahavitwa cyangwa n'ahandi gukomeza ibihindiro yose ku buryo yari kuva na kera gusa ushaka kutagira ugenda gukorwa kugira ngo tubone ingano yayo mu gihugu cyose n'ahantu igiherereye iyo twavuga ngo muri iki gihe nibwo mbese twamenye amakuru yose y'ahantu yabiri amenshi y'ahantu yabiri ku buryo tuzi neza ko indwara kuko tubanje kumenya aho iri turamutse dushyira ingufu ku kuyirwanya bishobora kuba byagira icyo bigeraho niyo mpamvu twashyiraga mu kuyivuga cyane mu kwishishikariza abantu kuyirinda mu kuyibabwira ibibazo bitera kugira ngo tugere ku cyifuzo dufite nk'igihugu cyo kugira ngo tuyirandure mu Rwanda kuko yagiye ku kigero cyo hasi cyane mu mwaka wa 2024 ufite ikibazo nibura ingano yayo iri hasi gatatu ku ijana by'abantu bayirwaye.
Ubwo se nk'umuntu yabwirwa n'iki ko ayirwaye ababara hehe ko wumva nyine nayo magira atembera mu mubiri abwirwa n'iki kujya abwirwa n'iki ko ariyo yabarwaye
yego ndakicande kuri aka n'umwe kuko amagi atemberera mu mubiri yagenda atembera agenda ajya mu bice bitandukanye by'umubiri ku buryo yumunakirwa ntagashobora gutavuga ngo ibijyana bikunda niyo kuko izina ndwara z'inzoka cyangwa se n'izindi hageze ibimenyetso bihuje n'izindi ndwara ku buryo utahita umenya mbyana bikunda ngo iyi niyo nk'uko dushobora kuvuga bishwe ukavuga ati wakwitsamura cyangwa se warwara inkoro wakorora ukavuga ati ibi ngibi bishobora kuba bigera kugaragaza ko wenda nshobora kuzagaha itumira nkoreye mu gihe kirenze ibyumweru ibi n'ibi cyangwa se nagira umuriro mwinshi kuri malariya nkavuga nti birashoboka umuriro mwinshi utari uwa malariya ariko tuzi ko hari n'ibindi bitera imiriro bitari na malariya gusa byumvikana ko n'indwara z'inzoka nazo zagendeye zose ntashobora kuvuga ngo wenda mbishe amabuye cyangwa se nitumye wenda umwana urimo amaraso yo mu mubiri byara bikora ngo uyu niyo ikintu gishobora kugaragaza ko umuntu arwaye wenda byatuma akeka ko ariyo n'igihe yaba yarakoze muri ibyo bishanga cyangwa yagiye koga muri ayo mazi kandi nayo yanduye noneho agatangira kugira ibimenyetso bimwe na bimwe navuga wenda byari bigaragaza nk'iyo ndwara akaba yakwishimagura se yakunda kwishimagura akaba se yabasha kugira nk'umuriro rimwe na rimwe akaba se mu musani yakwituma amaraso bishobora gushyika ariko ikintu kirahamye mu by'ukuri ni igihe agiye kwa muganga bakamupima bakabona amagi muri wa musarani ikintu nawe ufite kindi wambajije utise ayo magi atembera mu muntu umuntu arayituma nk'uko ashaka kwituma inzoka ntarumwa oya hano ntabwo ituma inzoka ni ya magi koko kandi ntabwo yabasha kubona ko amagi aba yitumye aba ari mato cyane ntabwo agaragara n'amaso kuko ayo magi ahubwo nicyo nagaragaza nakongera kubwira abaduteze amatwi ni uko mirongo itanu ku ijana by'amagi y'iyo nzoka ntabwo umuntu ayitumye akomeza gutembera mu maraso amanuka kuko navuze ko yanduka iba ituye hafi mu miyoboro y'amaraso iri hafi y'amara mirongo itanu ku ijana by'amagi amwe niyo atubura twatuye uduto tw'amaraso akabasha ayo magi akabasha kujya mu mara ariyo asohoka mu musarani niyo mpamvu ashobora kujya kwa muganga bakamupima bagasangamo amagi niyo ngo ni ukumenya ko amwe ageze hafi ya mirongo itanu ku ijana niyo yabashije gusohoka andi buriya yakomeje muri sirikirasiyo mu maraso yagiye mu bice bitandukanye by'umubiri rero ntabwo ntabitabona ko ari inzoka kereka agiye kwa muganga bakabasha gupima babona ibyo byuma bapimisha bakabonamo amagi y'inzoka ati uyu muntu arwaye ya nzoka yitwa shitazoma cyangwa se bariziyoze mu yandi maga n'izina ryayo rikunze kwitwa
yego turaza gukomeza mu kanya nari ngiye kukubaza ayo magi yageze mu bwonko ariko reka tubanze twakire umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika telefone ziracamo zangiza zigacika reka tumwakire itariya telefone nawe itaracika nk'uko ari ikiganiro kibaha ijambo kandi nabibasezeranije ko mbaho umwanya bakabaza reka tubanze twakire Pascal
ndabumva rwose
wiriwe urahagana hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo nashaka kumenya neza hava imikera ya bilariziyoze n'ikintu umuntu yokora kugira
yirinde ubwo reka muhe umwanya gusubize rero yavuze biva mu bishanga ariko rero ibishanga mwega muvuga umwonga inyonga yeye sawa bugumye hafi rero ubwo gusubiza zambosko
karamikaramiye umuvandimwe arakuze cyane w'umurundi aragaragaje ikibazo afite kijyanye no kumva yayirinda nk'uko maze kubivuga kuko aho niho ituruka akenshi ikaba yinjije mu ruhu ariko nanone umuntu ashobora kuvoma nayo amazi tuvuge nta bundi buryo bwo kubona amazi yo kunywa asukuye agiye kuvoma ya mazi mu bishanga y'amazi adatemba y'amazi yo mu kiyaga ayajyanye mu rugo wenda ntiyatandage muri ya mazi ngo yanzoke imyinjire noneho nageza mu rugo agiye kuyanywa yatetse yanzoke ikaba ikirimo ishobora kumunywa kumwinjirira ku minwa bizirikana ko uburyo bwo kuyirinda nta bundi ni gusukura amazi twavomye ahantu hatizewe tukasukura neza tugateka icya kabiri ni ukwambara inkweto mu gihe tugiye guhera nk'ubwo mu bishanga inkweto zabugenewe kuko ntabwo ari izo zose ishaka ya bote cyangwa ubundi bwoko bwa inkweto icya gatatu ni ukwirinda kwidumbaguza cyangwa koga ahantu tuzi ko nko mu kiyaga haba hari iyo nzoka ya mutagije yakubye kwandura ibwo n'ubundi bigenda bidugo bishobora gukoresha icyakane n'ukubasha ku kutituma utubonye hose nko ku gasozi cyangwa se mu bishanga kuko byongera risike y'uko n'abaturwa ya nzoka irakwirakwira mu bandi bantu natwe tukaza twakongera kuyandura ikindi ni ukwivuza muriya kwivuza iyo urwaye bivuga ko itakwangiza kandi nta gukomeza kuyanduza abandi bantu b'abaturanyi ibyo bivuze kwivuza ko hari ujya kwa muganga cyangwa se hari gahunda ziba ziriho mu bihugu hari hano iwacu mu Rwanda yo gutanga ibinini by'inzoka ku bantu bayirwaye cyane ngo se mu gace yiganjemo ahangaha duha abantu bose kugira ngo tugabanye kwa gukwirakwira kw'iyo nzoka ndetse n'abantu bakuru kuri ubu tubaha imiti bitewe n'ahantu inzoka yiganje cyane nk'ubu muri mu cyumweru cyahariwe ubuzima dore ko ari nacyo turimo tuyotanye ku itariki 14 kugeza ku 18 z'ukwezi kwa cumi mu cyumweru gitaha tuzaha abantu bakuru bose bo mu karere ka Rusizi baturanye n'ibishanga byumvikana ko ngo nabona uburyo bwo kugira ngo twirinde kugira ngo iyo nzoka yikwirakwira ukagana benshi neza kuyandura
yego Pascal nizeye ko usobanukiwe
eko murakoze cyane rwose
iyo urakoze nawe twakire na Meritus uranyumva Meritus turi kumwe
turi kumwe ku murongo
urahagana he
Bujumbura
yego izina ryawe narivuze neza
neza
nuko ufite akabazo cyangwa intererano
numvirikire uburyo irandukira numvise n'uburyo iyo nzoka aho yirinda mu kwambara inkweto mu kwirinda kuyituma aho ubona hose iyo nzoka nta muti nari nkeneye kumenya tretema preventif nuvuga umuti wundi tretema preventif
preventif ariko ubwo ni ibyo nyine byo kwirinda kandi amaze kukubwira nyine ibyo wakora
n'ubwo buryo gusa nta wundi muti nko gukina kujya
gukingira uravuga nk'urukingo
nk'urukingo ibinini by'urukingo dufate
Bosco yego
kandi ntabazani ibimenyetso cyane cyane igira ibitandukanye n'izindi nzoka
nzi ko mutadukurikira aho ngaho mutatwumva kuri radiyo reka bugumye hafi hanyuma agusobanurire Jean Bosco mwasobanurira
icyo numvise abajije bwa mbere yabaza gake nta rukingo ruhari mu by'ukuri inzoka nta rukingo ruhari rwayo ruraboneka bihugu rwari rwakorwa kuburyo ruhari rushobora kwifashishwa icyo umuntu akunda gusa no kubwira byo gukwinda twakomeje kuvuga ahangaha ariko kwinda nanone bisaba ko bidakorwa n'umuntu ku giti cye gusa kuko ushobora kubikeneye kwa koga muri cya kiyaga kugira ngo nyine wiruhure cyangwa se ubashe kugarura imbaraga icyo gihe rero bivuga ko kugira ngo mbikuri dufatanye kandi tubashe kwinda twese iyi nzoka ntari mu giti cye gusa ni mu rwego rw'umudugudu mu rwego rw'umurenge mu rwego rw'akarere hanyuma twe tukishamye mu mudugudu tukareba kuki ikiyaga cyangwa se igishanga cyacu cyane cy'imobilarizyozi impamvu basanga intaneti idahari kuki tutakuba cyane imisani kugira ngo bazi gutuma ku gasozi byo kwinda kutwanduriza igishanga kigira ingaruka ku buzima bwacu kuko igishanga tugikeneye kugira ngo tugihingemo umuceri tugihingemo ibyo dutunga ariko dukeneye kugira ngo duhinge ibyo dutunga tudakuramo uburwayi butwangiriza bwa buzima dushaka gutungisha ibyo duhinga niyo mpamvu ikibazo cya mudugudu wacu hariya dutuye tuganira twese nk'abaturage tukareba igituma iyo ndwara ikomeza kwiganza ruhando rwacu hanyuma tugashaka igisubizo kirambye haba kubaka amatuwarete haba gushaka za nkweto zikwiriye haba gushaka imiti cyangwa se udukoko turi mu mazi twororekeramo ya nzoka n'izindi ngamba kugira ngo ibyo kudicira ibibazo iwacu kuko umuntu umwe ku giti cye ashobora kuyirinda ariko biragoye ijana ku ijana kuko ashobora kwanduzwa n'abandi bantu b'abaturanyi mu gihe wenda agiye kugana no mu yandi mazi yaba atarayo nk'aho aho ngaho niyo yaba ari ahantu yasohokeye akayoga byamugiraho ingaruka no gutsinda bikwiye kugira ingamba zihuriweho n'abandi bantu benshi kugira ngo tubashe kuyihashya no kwica aliwacu mudugudu.
Ya mpamvu mwavuga ko ingamba zishingiye ku baturage umuturage ku giti cye ari uzaba ipfundo mu kurandura izo ndwara. Ye Meltos wumvise
nabyumvise nasiganye natahuye ko hariho numvise yuko ari gukinga ariko umuti utabaho.
Umuti bahajya vuze hari ibinini batanga umuti wo gukingira nta ubaho ariko ibinini birahari byo kuvura. Yego
dufate rero umuntu yamaze ku yasamaye mu bisanzwe gukinga yafashwe niyo ngwara hariho urabizi abantu n'abantu birashira agateba kwivuza eske iyo amaze gupima kwivuza akaza kwivuza iyo byamaze kurengerana araronka umuti ariko hari igihe aba yamaze gushika kuma iyo nzoka yikomfika yute amakomplikasiyo yayo.
Urakoze cyane Mercedes, ni ikibazo cyiza. Ubwo nakongeraho nicyo kinini nashatse kubaza Bosco, wari watubwiye nyine ko ya magi atembera akagera no mu bwonko, nawe arakubajije ati bigenda gute umuntu aravurwa? Nawe nakubaza nti umuntu iyo byageze mu bwonko umuntu arashobora kuvurwa agakira?
Urakoze cyane, ikibazo cyiza cyane. Wenda mbere kuri komplikasiyo zimwe na zimwe zigenda zibaho bizitewe n'iyo ndwara, komplikasiyo navuga wenda mu Kinyarwanda ko ari ingorane zikabije zituruka kuri iyo ndwara. Izo ngorane zikabije zituruka kuri iyo ndwara rero ni uko ya magi menshi barire yagiye cyacyenda nko mu mwijima, atuma wa mwijima noneho habaho icyo nakwita kuba yandikore y'umwijima myiza itabasha kubaho. Ya matubi yatemberaga ava mu mwijima akomeza ntabashe kuba gitembera neza, noneho hakaba habaho icyo nakwita hipertension portale. Noneho hipertension bituma umuntu hano mu mihogo ashobora kugira amavarisi ziri bahita mu Kinyarwanda, ku buryo ushobora no kujya aruka amaraso, ndetse bishobora no kwikomplika. Ibyo byose bishobora kwikomplika bikageza ubwo umuntu apfa azize iyo ndwara, cyane cyane iyo ari komplikasiyo ya mbere navuga iterwa na shikiroma. Ni ukuvuga ngo haraho fibrose y'umwijima ukanatumba cyane ugasanga nagize inda nini cyane yaratumbye kubera wa mwijima wagiye wangirika ugatumba cyane, noneho ya maraso yagitembera mu mwijima ntaba gitembera mu buryo bukwiriye, umuntu akagira hipertension portale. Ibyo bikaganisha ku kuba yagira izo pagiovarisi, umuntu akagaruka n'amaraso ku buryo biganisha ku rupfu. Izi ni komplikasiyo ikunze kuboneka cyane. Izindi zijya mu bwonko n'ahandi hatandukanye ziravurwa, ariko bisaba abaganga babizobereye kugira ngo bitangiza nk'ubwonko cyangwa ahandi hantu yaba yagiye. Kimwe n'uko niyo yo mu mwijima iyo atari yagira kuri urwo rugero rwo hejuru, kuko iyo amaze kwangirika wo biragoye ntabwo uba ukigaruwe mu buryo bwongere ugaruke usubire gukora mu buryo busanzwe. Niyo mpamvu dushobora abantu kugira ngo bivuze hakiri kare, tumenye niba ariyo bahabwa imiti bitazagira ku rwego rwo hejuru rukomeye cyane aho bita gifite ijyahuriro. Ariko ahandi hose yabasha kugira nk'ubwonko n'ahandi ushobora kuvurwa, ariko mu buryo bwitondewe n'abaganga bizobereye kugira ngo bitagira ibindi byago bivukiraho nyuma yaho.
Kwirinda no kwivuza hakiri kare. Meritus rero nizeye ko wasobanukiwe. Nagira ngo twakire undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Shukuru.
Murakoze cyane.
Shukuru.
Hello.
Yego, turakumva.
Amahoro.
Muraho neza.
Ego, mbanje kubaramutsa nongera ndamutsa n'umutumire ku Ijwi rya Amerika.
Arakumva.
Ego.
N'ubwa mbere tuvuganye mbese mu kiganiro, ndumva Ijwi ryawe ntarizi.
Ya mbere ndakunze kuvugira kuri no radio Ijwi rya Amerika cyane rwose. Ego.
Yego, keretse niba dusanzwe duhirinda izina, nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Mbona ari ikibazo kibazo twire nagira mbaze umutumire.
Ubundi uri hehe?
Merereye i Burundi mu ntara y'amajyepfo igihugu. Ubwo nari mfite ikibazo kibiri nagira mbaze umutumire. Twerekanye n'iyo ndwara nyine y'uwo mugira w'inzoka.
Yego, baza.
nagira ndamubaze ese inzoka icyambere cyo biterwa n'iki ko tubona abantu benshi babayeho kandi umuntu akabaho yitwa ngo arivuza ariko amaherezo akaza gusanga yarasinzikaje n'inzoka ese hari ibindi bintu byaba biva mu byo turya bidutera izo nzoka kuko tuguma tuzisangamo buri gihe icya kabiri nagira ndamubaze ese ishyirahamwe OMS rijejwe amagara y'abantu ririmo rirategura iki kugira ribe ryakinga izo nzoka muri rusange urazi ko abantu benshi usanga twisangamo iyo migera y'inzoka murakoze cyane
urakoze cyane guma hafi ubwo agusobanurire zambosko uyu muvandimwe shakora ati inzoka turazihorana dukora iki cyangwa wemeza duteganyiriza iki
ibimesho kura afite ikibazo cyiza nk'uko yabivugiye nawe zikunze kutubamo cyane cyangwa se kuba mu baturage cyane akenshi hano ni ukubera ibibazo navuga bigeze nko kuri bitatu ingenzi icya mbere ni isuku cyane cyane nimvuge tundagaruka ku gukaraba intoki tuzi ko itariki 15 z'ukwezi kwa 10 bibeshya bari umunsi mpuzamahanga wo gukaraba intoki ariko uyu muco hari bamwe utari wajyamo ku buryo usanga za ntoki zacu zidufasha imirimo myinshi zinatugaburira ariko zinaduhereza bwa burwayi ariko za nzoka nitubasha yo kubasha kugira umuco wo gukaraba intoki ukwiriye twibwira ko twakwirinda inzoka nyinshi inzoka zidukoramo ntitubashe kudukoramo nk'uko biri ubu ngubu icyo ni kimwe
utari wakomeza hari umuco umuntu yavuga ko ari mwiza ariko kandi urunadukururira n'izo nzoka abantu bahana umukono bahana ibiganza
nibyo ni kimwe gisa nk'aho kiri mu mibereho y'abantu mibereho y'abanyarwanda ndetse kigaragaramo ko abantu bakunda guha intoki cyane ku buryo usanga akenshi iyo abantu bahanye intoki ikibazo kiba ese nizo zihanye na mugenzi wanjye ndibuka kujya kuzikaraba n'ingiye kurya ndibuka kujya kuzikaraba mbere yuko ntegura ibyo kurya ndibuka kuzikaraba mbere yuko njya gukora ikintu icyo cyose gifite aho gihuriye n'akanwa cyangwa se n'igice cy'umubiri wanjye cyakwanduzwa n'izo ntoki kuko niba wenda witugoye kugira ngo tuve kuri uwo muco wo gusuhuza no guhana intoki buri wese agomba gufata ingamba zo kugira ngo arebe uburyo noneho yabasha kwirinda kugira ngo niba icyo kitabashije kuvaho abashe kwirinda gihe kubasha kumubera isoko yo kumwanduza indwara usibye no kusuhuzanya abantu bava ku misane cyane cyane ahantu iyo mbonye nk'umuntu avuye mu musane ntakaba intoki mba numva ngiye nsheshe nk'uru meza kuko hariya n'ahantu haba inzoka nyinshi cyangwa hari indwara nyinshi nirugira rwonyine kubikoraho kuko utinya ko hari undi wavuyemo akasohokamo adafashe adakarabye intoki utinya ko kuko we yarwanduje nawe kubikoraho byakugiraho ingaruka niyo mpamvu umuntu yaba avuye mu musarane kwituma cyangwa se kwihagarika bisanzwe agomba buri gihe gukaraba intoki kugira ngo yirinde ko izo ntoki zamubera isoko y'umubiri indwara iki cyo gukaraba intoki tukivuyeho noneho ikindi cyo kugira umusarane usanga hano ni ikintu gikomeye cyane kuko usanga imisane idakwiriye idafite uburebure buhagije amasaro agenda agakora ku mwanda akaza agashyira ku masane yacu agashyira ku mboga twahinze impande y'umusarane cyangwa impande y'urugo ugasanga turimo gusoroma tugiye kuri salade yacu tukongera tukiyanduza cyangwa twa tuzifite nk'ibyo tumwe z'imboga neza tukiyanduza cyangwa yasaziye abishe ku masane twayorogeje ugasanga tuyitwariraho tukiyanduza byumvikana ko umusaruro udakwiriye ni isoko y'izi ndwara z'inzoka bivanwa n'aho umusaruro ukwiriye wundi ufite uburebure buhagije nibura burengeje na metero eshatu wundi ukinze neza ukorewe isuku ku buryo nta masazi agenda ngo awusure agaruke ajye ku byo kurya cyangwa amasane yacu umusaruro mu by'ukuri akeneye kwiburira urugo kwiga umuturage kandi ugakoreshwa na buri umwe wese tukirinda kwituma ku gasozi cyane cyane ahabireba nko kubana kuko usanga abana bakwiye nko ku ishuri bituma aho babonye cyangwa se n'abandi bantu bakayituma aho babonye aho byaba bibabaje kuko usanga za nzoka zigenda zikwirakwira n'imvura iza ikamanura uwo mwanda n'ikindi kintu ushobora gusanga nk'ahantu hari ibishanga birebire binini bihingwamo wenda nk'umuceri nta musanu uhari wenda nk'impande ku gasoza aho ngaho hari nk'aho nasuye mu gihe gishize bambwira ko kwe gishanga cy'umuce ari kirekire cyane kumwe umuntu adashaka gukora ibirometero bibiri agiye gushaka gusane ku musozi ngabi abasha kubikorera ahawo ari hafi aho ngaho ibyo bigaragaza ko mu gihe dukeneye guhimba ya ntunge tukumva ko ntabwo ngomba gukora icyo kintu kuko nzi ko ndi kwangiza ubuzima bwanjye n'ubwa mugenzi wanjye nyandi dukeneye kwigisha cyane usibye no kwituma ku gasozi cyangwa se kudakoresha umusarane bukwiriye hanyuma rya mazi noneho dukoresha ari cyangwa se nshaka kugarukaho amazi dukoresha dushobora kuba tudafite amazi meza n'iryo ariko se yaba bituvamo cya gishanga tubasha kubasha kuyakora kugira ngo twanduza ibyo dushobora kuyateka kuko dushobora kuba nta mazi dufite akanya meza kandi dukeneye amazi yo kunywa ntabwo tuyakura mu ijoro cyangwa tuyakura ahandi hadashoboka niba tuyakura ahandi hashoboka ni hehe nicya gishanga cyanduye wenda gishobora kuba cyangwa n'abana bifite imisozi n'abandi ariko aya mazi niba nyafashe niba nyafata nyajyana mu rugo mbanze nyateke cyane kuri nigira ko twabikora uko twari kunyura sitani rwose cyangwa za ndwara zindi twapfuye nimbanze se yaciye mu siro cyangwa izindi poduza zica izo nzoka cyangwa izo ndwara kugira ngo nyine kwandura ubwo buryo butatu cyangwa dufite ubushobozi mu bikorwa cyangwa tubashe kwitwarika kuri bwo byatuma muri kuri inzoka zitatubamo cyangwa zibe hari iwacu mu mudugudu akarande
urumva harimo urukururane birava mu kwituma ku gasozi bikajyana mu mazi bikava mu mazi bijya mu biribwa niho yavugaga ati ibiribwa hari ibiryo twaba turya bivamo bidutera inzoka kuko urumva nyine biragendera hamwe byose iyo suku rero nk'uko urimo kubivuga ni ingenzi reka twakire Johnny kuri ko wiriwe
ye mwiriwe cyane amakuru yanjye
ni meza uradusuhuza urahagana hehe
ya jeni rya mbere mbasuhuza mvugana na radiyo ijwi rya amerika
ikaze cyane rwose urahagana he
ndi muri finlande mu gisagara cya olu
aho ni kure cyane n'ubwa mbere rwose nuko turakwakiriye rero ku ijwi rya amerika nuko
yego mbanje gusuhuza umutumire namwe nyine kuri radiyo ijwi rya amerika tubashimira kugezaho amakuru ndabakurikirana cyane sinzi ngo bimaze amezi angana iki cyangwa imyaka ingana iki ndabakurikirana nukuri mwadushimiye cyangwa se ndabasuhuje
urakoze cyane natwe turagusuhuje kandi turakwakiriye
ni byiza rero ndafite akabazo kamwe ku mutumire kubyerekeye izo nzoka ahanini inzoka zo mu nda biravana n'isuku rike n'amazi mabi nk'uko yariko arabivuga ariko ahanini njyewe ariko arabivuga nagumye niyumvira nko muri ibyo bihugu by'iwacu byo muri afurika usanga bikiri mu nzira z'amajyambere usanga nk'abantu benshi ari abarimyi mu ncamake ugasanga yazindutse agenda kurema ahantu kure ko ashobora gufata nk'ibirometero bine bitanu aca niyumvira rero mu gihe yoba yifuje nko kujya kuri grandbeze cyangwa se dibeze ahantu yoja muri biriya mbinza yuko yopfuma yimba hanyuma ntiyaheza agapfukira wa mwanda icyo nicyo nagumye niyumvira kugira ngo akidusangize ko ndabe yuko hari ukuntu ushobora dufasha kuri abo bantu baba bari kure n'ahantu bajya kwituma murakoze
urakoze cyane urimo kutwumvira kuri interineti
ndi kubumvira kuri interineti nta kibazo nahuye na cyo ndabumva
sawa reka ubwo none tukugumisha ku murongo cyangwa tukure kugenda ukomeze
mu mikorere ni mungumize ku murongo nimba hari akabazo byaba byiza nta wumva
oke sawa Bosco Johnny ati aho umuntu acukuye akobo agakora ibyo akora arangiza agatwikira hari icyo byafasha
umuvandimwe arakoze cyane bizo inyutsa muri Isirayeli ya kera abazi bya bibiliya hari ukuntu abisirayeli bimukaga kuko bari imbaga y'abantu benshi ubwo rero imana yabahaye mu mategeko yayo ko nibajya bagera ahantu kugira ngo batazagira uburwayi baboneka muri bo bajya bajya inyuma y'intambi bagacukura icyobo bakitumamo barangiza bakongera bagatwikira kugira ngo imana itazabona ikibi muri iyo nkambi ikabavamo ikigendera binzeka kuba kugira ngo inabarinde n'ibyorezo by'indwara bituruka ku mwanda mu byo kuba umuvandimwe arakoze cyane ati ashobora kujya mu kurima mu gisambu kure cyane ahantu atabona umusarane atabona umuti wanyuza mu kiri umusarane
Nihahandi wavugaga abahinga umuceri.
Ariko mu gishanga hariyaho hari aho byaba bigoranye kuko icyo gishanga kiba kirimo bihingwa b'umuceri urumva kiba kirimo amazi kiba kirimo iki kucukura muri icyo gishanga rimwe nakita no kunyara kwitira haba hari amajwi menshi yuko n'ubundi amagi agenda akwira amazi agenda akwirakwira ahantu hose ariko nari nko ku butaka bw'agasozi ariko nabwo akiringira ko amazi atazaza ngo amanuke atware uwo mwanda urumva nta bundi buryo buhari aho yango yitse ku gasozi buri buri aho yamvura igwa ikituma imanukana umwanda mu buryo bworoshye acukuye icyombo gihagije akitumamo rwose ubu ni uburyo navuga ngiye ku giti cyanjye nka Bosco njye nashyikira aho kugira ngo akwirakwize umwanda ku gasozi nta cyobo yacukuye aho byaba ni ukuri bifite uruhengekerezo aho kugira ngo birira zitana nanone
yego Johnny urasobanukiwe wasobanukiwe
no nasobanukiwe kuri murakoze cyane kuko nagumye ngira ikibazo ndavuga ati none umuntu azoba ari nko ku birometero bishika bitatu bine bitanu atahantu wesiri kandi biramugoye agehe ariko ndumva ukuntu ashubije rwose bira ndasobanukiwe n'uwundi nyene yoba nawe nyene bimugoye nk'uko avuga ati arahantu adashobora kuronka wese arabyumvise yuko ejo bitaba bimugora ararose n'ubumenyi bushasha ukuntu yokwirwanaho kandi agasanga n'abandi barose inkuze ye basabwe ngo bibazo murakoze
urakoze cyane
Ni kwa kwa kwa
twakire Anastase turi kumwe wiriwe uri hehe
ndano mukare kawe mu Gatumba
hehe
mukare kawe
huye mu majyepfo y'u Rwanda
yes
nuko ikibazo cyangwa igitekerezo
akagira ikibazo mfite ndetse nakuntu bagira inama abantu uko nabazajya banoza isuku mu y'amazi ko muri iki gihe ubungubu umwanda usigaye ari mwinshi cyane mu mazi bitewe n'uko imvura iyo iri kugwa ari nyinshi ariko turi mu gihe cy'imvura abantu usanga bakaza agira imyanda ku misozi noneho bigashokera mu mazi tumwa kandi ahenshi amazi akunze kubura agasanga abenshi tuvoma amazi y'ibirohwa cyane nta kuntu batugira inama z'ukuntu twazajya dufata neza ayo mazi cyangwa se tukirinda kugira ukuntu twagira imyanda ku misozi batugira inama kabisa nk'abantu babihugukiwe
nta bantu mujya mubona babaha izo nama nta bantu bajya babatemberera aho ngo babahe izo nama
so baboneka bahari ariko se niba bahari nyine urabona abantu kugira ngo umuntu akurikize bimubwiye bimusagora nawe umuntu wenda wabubona harimo nko mu mezi nk'atanu cyangwa atatu urumva ibintu abigoye bisaba kugoza utu
yego urakoze cyane Anastase reka nawe tube tukugumishijeho wumve igisubizo Jean Bosco Anastase ati kwigisha no guhozaho
umuvandimwe narakoze cyane mbanje kumushimira ariko maje ku ntego zimwe hari isanzwe bikorwa inyigisho ziratangwa zijyanye no gusukura amazi kuyafata neza ndetse n'andi yandi tukaba twayakoresha ntadutere uburwayi ariko twifuza ko noneho ibyo biganiro bigenda bitegeranye mu mudugudu bakicara mu isibo cyangwa mu mudugudu bakavuga bati isoko y'amazi yacu dufite ahangaha ni iyihe noneho ku buryo bwa butumwa bw'ukuntu amazi asukurwa babuganiraho abaturage bose bakabumva kimwe kuko ushobora gusanga wenda nk'ushobora kuba ubutumwa bwo gusukura amazi wenda banyuzeho ku ishuri ku kigo cy'ishuri abanyuzeho na mudugudu rimwe nk'uko babivugaga aho dushaka ko niba mu mudugudu hariya haba ipfundo nk'uko twatanye ikintu tubivuga byo kugira ngo baganire ibibazo ubwabo bihari bamushakira umuti hamwe n'icyayo mazi rero bakavuga ati isoko dufite y'amazi n'ibihe biri ya dufeshamo na handi dufite dukura amazi mu gihe ibikorwa remezo bigenda bitwegerezwa kugira ngo tubone amazi meza tuba dukoresha ariya ariko umuti twakoresha ntarutere ibibazo ibigo rero bishinzwe isukurwa ry'amazi nizera ko mu bitekerezo dufite nka minisiteri y'ubuzima ifite ni uko ushaka kuzegera ibyo bigo byose kugira hakorwa nk'ubutumwa ugira kugera ku muturage uri mu mudugudu ku buryo mu gihe babiganiraho ubwabo bamenya bagira ubumenyi buhagije ku gusukura y'amazi bagira ubumenyi buhagije ku kuntu bashobora gufata amazi ntabatera uburwayi noneho usibye n'ibyo ngibyo bagira ubumenyi buhagije kujyanye n'imisarane ikwiriye n'uburyo bakwiye gukaraba neza intoki bere kwanduzanya indwara n'ibindi nk'ibyo dushaka rero kubwo ubutumwa bugera ku mudugudu mu isibo hanyuma abaturage bakabasha kugirwa ubumenyi bose ku kigero kimwe kugira ngo twirinde inzoka kuko tuzica nk'uko tubyifuza mu rwanda mu gihe kingana nibura makumyabiri na kane tukaba twageze ku kigero cya 20% cy'amayeri mu gihugu ibyo rero avuga nibyo birakwiriye rwose ni igitekerezo cyiza cyane kandi tugifite mu mishinga yaho tuzahuza ibigo byose birebwa n'iki kintu kugira ngo tubashe gukora ubutumwa bumwe buzajya ku mudugudu bukabasha gufasha ku mudugudu nk'uko hagiye y'ubutumwa bujyanye no kubaka tuwarete nziza hagiye n'ubutumwa bujyanye ko amazi yasukurwa meza akagera ku muturage cyangwa se umuturage akamenyesha kumenya ubutumwa bw'uko yayasukura n'ubwo yaba ari mabi ntayo agafite aho ngaho kugira ngo abashe gutuma atamwanduza uburwayi
Anastase urakoze cyane kutwunganira no kubaza ikibazo reka noneho twakire Muhire Muhire uranyumva
Hello
Wiri we
Nimirome
Yego uri hehe
Ni mu Rwanda hano mu karere ka Nyagatare
Nuko ikibazo rero cyangwa igitekerezo
ako nange ndi kumva neza ndumva bicikagurika nzibandara amakonekisiyo
ariko ntacyo twe turakumva baza cyangwa utanga igitekerezo
ni byiza ko iyo nsanganyamatsiko bari kuganiraho yo kwirinda inzoka dukaraba amazi meza none ikibazo mbaza
yego
turakumva
baza turakumva baza turakumva
ikibazo mbaza ndabaza ikibazo none iyo umuntu arwaye inzoka wenda ajya kuresha amazi mabi akaba yarwaye inzoka niyita ko yihe yanywa kugira ngo izo nzoka zikire burundu kugira ngo asubirane uko yari ameze
imiti yanywa urashaka yivure n'imiti ya kinyarwanda cyangwa uravuga imiti urabaza imiti yanywa yo kwa muganga ugomba kujya kwa muganga
imiti yo kwa muganga
ugomba kujya kwa muganga akayikwandikira
kugira
ngo wumve umuti waba uvura kurusha iyindi se
ku buryo nyine izo nzoka zagenda umuntu akaba mutaraga
zagenda zikagaruka ariko udakurikiza ya mabwiriza ugumye hafi agusubiza sibyo Bosco nsubiriza Muhire
umva rero Nyagatare arakoze cyane mu by'ukuri hari abatekereza ko ngo bashobora kunywa nk'akayoga kawutunda kakiri umuhama cyangwa se gashyushye cyane
kakazica
niza kuzikaguruka ntizongere kumugeraho ariko ibyo ntagaruka rwose imiti yemewe ni ya miti yo kwa muganga ujya kwa muganga bakapima ni ubuhe bwoko bw'inzoka ufite kandi se ni uwuhe muti ushobokana n'iyo nzoka urwaye kuko ari ibyo yaba akayoga gashyushye kari kuri kavuraga inzoka umuryango mpuzamahanga ushinzwe iby'ubuzima wari kugashyira kuri lisite y'imiti ivura inzoka bakavuga ati rwose urwagwa ushyushye mujye muri unywa uzabavuga ko ntabwo ariko biheze ntabwo urwagwa ruri kuri lisite cyangwa uri ku miti yemewe ivura inzoka niyo mpamvu rero uburyo bwiza bwo kuzivura neza bisaba kujya kwa muganga bakadupima bayisanga bakaduha umuti ukoranye iyo nzoka noneho ikindi kandi n'inama tugiye zo kwirinda tumaze kumva muri iki kiganiro tukazishyira mu bikorwa tugakaraba izo ntoki nitwe tumwe ku gasozi tugasukura ibintu byose neza n'ibindi bindi
tugarukamo kugira ngo dukunze kugira ubuzima bwiza.
Hamaze umubiri zise ko bawuha inyana zigakira umuntu we ntiyasomaho.
Murakoze cyane nibuka ko ayo ngiri umwana ayi yasagwaga nko mu nda akaduha ibishikashike sinzi neza ijimi yawe ikigira ibishikashike twarabinywaga ugasanga mu by'ukuri nkunda haroroshye kandi tuzirikane ko nanone burya ino miti dufata yo kwa muganga iyo yakozwe mu byatsi iyo yakozwe mu bindi bintu bitandukanye kuri ntabwo twavuga ngo mu gishikashi cyamuze ntabwo uvura ariko ntabwo burya ingano y'umubirizi cyangwa y'ishikashike tuba tuzi ingano nk'umuti wa kinyarwanda kuri twavuga ngo iravura inzoka iyi n'iyi ntabwo ubimenya mu by'ukuri twagize mu kinyarwanda kuko nicyo kintu cyabaga gihari nk'igisubizo cy'ako kanya kuko wenda bamwe ntabwo babaga bafite uburyo bwo kugira kubivura mu buryo bworoshye bigatuma bivuza ikinyarwanda ariko kuko itizeye ijana ku ijana ngo tumenye ngo ikora ite cyangwa se ingano yayo y'umuti uhuriye cyangwa se igishashi kivura indwara y'inzoka kingana gite niyo tutashishikariza mu kwivuza ikinyarwanda nicyo gishashi cyangwa y'umubiri
umuntu yashaka kubona yitumye inzoka bakavuga ati zashizemo
izo nzoka urugero bakaba bagira ibibazo by'umwijima cyangwa se n'ibindi bibazo bitewe n'iyo miti y'ikinyarwanda bakoresheje itabashije gupimwa neza ngo hamenyekane ingano yayo cyangwa se n'uburyo ivura iyo ndwara.
Yego murakoze cyane. Muhire wumvise?
Ndumvise ndasobanukiwe. Ikindi kibazo mbaza ariko ntabwo kijyanye n'ibyo ndabaza none iyi radiyo ndayikunda cyane ariko inanga ntabwo tujya kuyifatisha nazakora iki kugira ngo tujye natwe kuyifatisha.
Ni ku busanzwe cyangwa ni muri iki gihe hari ibibazo bya tekinike?
Muri iki gihe
muri iki gihe Nyagatare ntimutwumva ntabwo ari mwe mwenyine naringeza ngo aho ngaho ntabwo musanzwe muyifata.
Ntabwo tujya kuyifata tubona gutyo nyine mwapostinze.
Ntabwo ari muri ibi by'umweru hafi bitatu byonyine niba numva neza? Okay, ubwo ikibazo ndakigeza ku babishinzwe ubwo nibihagire icyo bashobora muzabona mubasha kuyumva.
Murakoze
cyane. Twibutse ko ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi mu kiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Bwana Jean Bosco Mbonigaba, akaba ari umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'izindiririzi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Dusubire ku murongo wa telefone twakira Emmanuel.
Nanjye mu karere ka Nyagatare mu Rwanda.
Yego
gusa icyo kibazo cyo kwikira indwara zo mu nda ukuntu twakirinda, twakagiye tunywa amazi gatetse za nzoka ziba zirimo zigapfa mikorobe zose zikavamo no gutekesha ibiryo tugakoresha amazi ya robine asukuye ibyo twaba twirinze inzoka zo mu nda.
Ni ukujya utanga ubutumwa rero nawe tugafatanya
duza dore ko na mbere umuntu yarwaye inzoka akabona n'uza muravumba
avura inzoka.
Muravumba nawe uravura
ariko no kujya kwa muganga se ibyo bivugaho iki?
No kwa muganga nawe bakaguha ibintu nabyo bikagenda neza ugakira
cyane ko aribo bashobora gusuzuma bakamenya n'indwara urwaye bakayiha n'umuti bijyanye. Yego ubwo rero reka tugushimire nawe iyo nyunganizi tukwifuriza kandi ibihe byiza. Yego
nawe turi kumwe.
Yego nawe Jean Bosco Emmanuel mwamubwira iki?
Murakoze cyane Emmanuel, murakoze cyane ku nyunganizi aduhaye. Nibyo koko icy'ingenzi ni uko izo nyunganizi cyangwa ibitekerezo afite abisangiza abaturanyi. Ni byiza kuko ushobora kuba umuturanyi wawe adakaraba intoki cyangwa se atanywa amazi meza cyangwa aratekesha amazi meza ujya kurya. Iyo inama rero ujye ukicara nawe ukamuganiriza ibibazo by'inzoka, ukamubwira izi byazo, ukamubwira n'uburyo
aramutse azirinze cyangwa akoze ibyo bintu byiza bishobora kumugirira akamaro, nawahindura kwa kumira imvaga ibintu agahinda ya migirire akabasha nawe kugira imyitwarire myiza imurinda iyo nzoka. Icyo namushiraga no kugira ngo mu by'ukuri aganize abaturanyi, haba mu manama bahuriramo, haba se yaciye mu buryo busanzwe, abashe kwabwira izo nama afite nziza kugira ngo nabo babashe kugira imyitwarire ikwiye. Ariko yongeraho n'izindi, gukaraba intoki, kwituma buri mu musarane, kugira mu by'ukuri twese twirinde inzoka tumire abaturanyi bacu.
Hanyuma Bosco, mpereye kuri ubwo buryo bwo kwigisha gusangira amakuru kugira ngo umuntu arusheho kwirinda cyangwa se no kurwanya izi nzoka, nkuko nabivuze ubushize mwatuganiriraga ku buryo nyine umuturage yafasha akabipfundo mu kurandura izi ndwara, aho mwagiye musobanura muri iyo gahunda, mwasanze ibikorwa babyakira gute?
Murakoze cyane. Wenda naganiriye n'abantu batandukanye, abaturage, umuyobozi w'umudugudu, ku kigo nderabuzima, barabyishimiye cyane. Barabyishimiye, bakavuga bati twicaye hano iwacu umudugudu tukabasha kuganira ku bibazo byacu dufite, ariko umuyobozi w'umudugudu yavugaga cyane ati ibyo ni imisibo, kuko ni ingo nkeya, ingo zigera ku icumi, niho bavuga ko ari ingo nkeya ziri munsi ya 20, avuga ati ibyo byaba byiza kurushaho kuko baziranye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kaba ibibazo buri rugo rufite ku buryo bica muri ibisibo bishobora kugira ingufu cyane kumenya ikibazo bafite mu ngo zabo kibatera izo nzoka, n'icyo bakora kugira ngo kubera rw'umuryango cyangwa kubera ibisibo kugira ngo izo nzoka bazirinde. Kuko mu by'ukuri izo ngamba barimo kwigisha barazishimiye cyane. Ikindi kandi nk'uko mwabibonye mu gihe gishize, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ifite gahunda yo kugira ngo imanire imihigo yayo y'isuku igeze mu rwego rw'umudugudu. Urumva rero ko ingamba zose zirimo zishingira kuri uriya muturage ku mudugudu ku isibo, kugira ngo binjire mu kwigishanya hagati y'abaturage babashe guhindura imigirire cyangwa se ibikorwa bituma batagira isuku ikwiriye, bityo babashe kuzamuka mu rwego rw'isuku birinda izo nzoka. Ku buryo mu by'ukuri babyishimiye, ndetse na gahunda ijyanye no gutanga ibinini by'inzoka izo gasore bw'umudugudu hariya, mu gihe bakoze nk'iyo nama babashe gufata ibyo binini by'inzoka, cyane cyane nk'ahantu hari n'inzoka nyinshi ho bajya babiha n'abantu bakuru. Abantu bakuru n'abana bose bafite ibinini by'inzoka noneho bigene ku ngamba zo kuvuga ngo nicyo tuzakora ngo tuzarondera kubyara zino nzoka hano iwacu zibashe gucika, dore ko turimo gufata n'ibinini. Bityo izo ngamba zo kwirinda no kuvura umudugudu zizatuma ibyo inzoka zigabanuka mu Rwanda cyangwa se mu duce ziganjemo cyane.
Reka twakire ku murongo wa telefone itanga ishaka. Mutubabare rwose, amatelefone arimo gucamo akongera agacika, ariko itanga ishaka niwe tugezeho muri uyu mwanya. Uranyumva?
Yego ndabumva.
Uri hagana hehe?
Ndi mu Rwanda Kigali.
I Kigali namwe murafite ibibazo nk'ibyo ngibyo by'amazi ashobora kubanduza inzoka, cyangwa mwebwe abanyamujyi mumeze neza?
Twebwe abanyamujyi tumeze neza, amazi yacu ni meza nta kibazo. Ariko rimwe na rimwe dukunda kubyumva hirya no hino mu bindi bihugu by'ibituranyi, ugasanga mu by'ukuri amazi yabo baravoma hari amazi atemba adafite isuku, bikadutera ikibazo. Rero nk'abantu b'Abanyafurika cyangwa se nk'abantu tuba turi ikiremwa, twese tuvuga ati umuntu yagombye kubona amazi meza rwose akabaho neza, kuko burya amazi meza ni nayo soko y'ubuzima.
Rwose ibyo uvuze ni ukuri. Nuko wari ufite akabazo wifuza kumbaza mutumirwa cyangwa ni intwererano?
Nari mfite ikibazo nifuza kubaza umutumirwa wacu munamutuhurize.
Barakumva.
Nashaka kumubaza nk'umuntu w'impuguke mu bintu by'ubuzima, barimo gutekereza ko bakorwa iki kugira ngo ikiremwa muntu muri Afurika kirusheho kuba cyabona amazi meza, cyane ko amazi ari adufatiye runini mu buzima bwacu bwa buri munsi.
Uravuga ku mugabane wa Afurika hose?
Ku mugabane wa Afurika hose, ariko twebwe mu Rwanda ho amazi tuyafite nta kibazo. Wenda hari ahatari nko mu biturage, ariko leta yacu igenda igerageza kuzana mu kugenda ikoreshishira ibikorwa remezo bagenda bayahageza rimwe na rimwe ahantu hose amazi arenda kuhagera ariko hari n'ibihugu twumva hirya no hino hatse dukoresha ama internet tugasanga rwose amazi yaharacyari make yabafite niwe mugambi barimo utekereza ku buryo abantu bose muri make abantu bose babona amazi meza cyane kandi ari n'isoko y'ubuzima bw'ikiremwa muntu
yewe urakoze cyane itanga ishaka wabugumye ku murongo wa telefone ubwo akagusubiza noneho Bosco ikibazo azanye cyambukiranyije imipaka ubwo hari icyo mwamubwira mwamubwira
ndakome cyane je ne kanseka ko ari ikibazo cyiza gikina ko nyange ntashobora gusubiza muri rwa Afrika ubu ndasubiza mu rwego rw'umuturage w'u Rwanda ndetse ushinzwe gahunda y'icyumba cy'indwara z'inzoka mu by'ukuri icyo namubwira ko ingamba dufite nizo ku rwego rw'igihugu cyacu mu Rwanda kurwanya izina ndwara z'inzoka kandi zikajyana na cyane cyane n'ingamba za leta ifite zo kwegereza ibikorwa remezo by'amazi abaturage ndetse no kugereza ibyanjye n'isukura abaturage mu by'ukuri rero ingamba wenda na amafaranga zacu mu gihugu zihari byanasabye tuzivugaho kenshi yanazungushinyira yakurikiranye ikiganiro cyane cyane nuko nk'uko abivuze hari ibiturage bidafite amazi birahanye ibyo koko ajya nabibona haba mu nyamakuru cyangwa ahandi hatandukanye nk'uko yavuze akunda gusoma inyamakuru ikiriho nuko na ya mazi nari b'abaturage bamwe bamwe bafite kuko bagitegereje ko ibikorwa remezo bizageraho bifite ibibazo n'amazi meza twifuza ko n'amazi mabi bayafata bakabasha kuyasukura mu buryo bukwiriye izo nyigisho ni twifuza ko zakwiye kuba zigera kuri wa muturage wo mu mudugudu udafite amazi meza izo nyigisho rero ntabwo ari twe ntabwo twe nka benshi kubona izo nzoka ariko tufitemo gahunda yo gukora izo mesaje ni ukwa ibigo bishinzwe gukora izo mesaje impamvu dukora umuvugizi kugira ngo ibyo bigo bikore iyo mesaje dufatanyije hanyuma imesaje ibashe kumanuka igihe hari k'umuturage abashe kuyigera afata y'amazi mabi akayahinduramo amazi meza atamutera uburwayi kuko twumva ko ni ubuvugizi bugikomeza hano mu gihugu cyacu kugira ngo wa muturage wese mu gihugu amazi afite ye kumera isoko yaba ari amazi mabi ye kumera isoko y'indwara ahubwo amubera isoko y'ubuzima bwiza binyuze mu gufata amazi niyo yaba ari mabi akaba yayahindura akabasha kuyanywa cyangwa akoresha atandiye niba iyi mesaje namuha umubwira ko buri gihugu burya gani wa Afurika cyari gifite intumbero yacyo niyo mpamvu ashobora wenda kugira ngo amenye amakuru ya buri gihugu ashobora nk'uko abivuze kujya areba igihugu wenda kimushishikaje akareba mu migambi yacyo akareba gahunda gifite ariko ku Rwanda ndumva kuri gahunda ijyanye no kurwanya izindi nzoka ari cyo naba mubwiyeho
noneho mu masegonda icumi gusa muri rusange bo usaba ari badukurikiye cyangwa se n'abashobora kuza kumva ikiganiro kuri interineti amasegonda make cyane icyo mwabwira twanzura
murakoze cyane icyo nabwira abadukurikiye ni uko mujye kumva ko ari indwara mbi ntabwo ari indwara zo kubana n'umuntu kuko zimwangirije ubuzima haba mu kugira ubuzima bwiza cyangwa se mu mikurire y'abana batoya zangiza ubuzima impande zose ku buryo zinaganisha mu kurupfa niyo mpamvu tugomba kuzirinda cyane cyane bishingira ku isuku sigena gushingira ku isuku tukabera n'ijisho n'abandi bagenzi bacu ubutumwa dufite niyo ko dukora isuku tukifuza ko n'abaturanyi bacu nabo bagira isuku ibyo bikanyurira mu kumira kwigisha niyo mu kuganira nabo kugira ngo duhugurane tubashe kwese kugira ingamba z'isuku zikwiriye ikindi ni ukwitaba gahunda za leta zigamije kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza hakubiyemo n'icyumweru cy'ubuzima n'icyo kigiye kuba muri icyumweru gitaha
ndagushimiye cyane Jean Bosco Mbonigaba ngashimira n'abo twari kumwe bose batubajije n'abaduhaye inama n'ibitekerezo abo tutabashije guhamagara barimo Eric Yaseba Innocent Nduwimana n'abandi bari bose John Filemo n'abandi mwese n'abandi bari dutegereje mukomeze kugira ubuzima bwiza ku buhanga bw'ibyuma ya Dan Crawford na Fatid Gebehu kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi hano rwo kwijwi rya Amerika turifurije mwese ubuzima buzira umuze.